wazimu wewe, jinoli ho, usiwe na wasiwasi wa habaki wulwuli, usilie haoi, wacha kupiga kalele kaila dadao, nisaha kailini, sema ukweli funta shek, wacha uongo benta joji, wacha kusema uongo ben hashegin, utajuta watkesha laindonta, haikuhusu wewe adiga kumuku saiso, sina habari war umahayi mise war mahayi, wacha kucheka kosolka joji, funga mdomo yako afkaga hir, yani uhaidami anatahai amus, funga mdomo yako. Waharajiniya inat fahanti asharka ina manta alkan ayu inoga dan yahai asharka wahan lisu etsinayi anigoa Abdul Karim Hassan wahaku kumidongna asharka higa wahan lebih ketagaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.